Yo, come on. Say, say, this beat is lava, you know. Wazi G-string macho nki close na hisi kama una nkisi mwendo na pause ndo kila siku na umisi ndo mana semini vikweli ulikosa discipline then you was beautiful na pongea na kusmile paka msisi mko moyo nani dunda dunda na shindo kusaka pesa kikumbuka mchumba jinsi ulivokuwa na deka na kula grams tu stick na beer mwendo ndo mtajua sababu vipi ukankimbia kuli diamond platinum loko na kuimbia na kupigia na gita chumbani unakati kio kani nilitika beat Sina na penzi ukapiga kisu Kuni yote tisa na kumi ukajenga bifu Sababu machozi kutu anatembea na tishu So issue, and I hate you
I hate you girl, I hate you girl Si ulikuwa na mimi Vipi when it's alright Oh, and I hate you girl, I hate you girl Si ulikuwa na mimi Vipi
Kiri nimefika kwako, ukajiona wa peke Ukani nyanya sako penzi lako, ukani umiza moya se Nilikiri nimefika kwako, ukajiona wa peke Ukani nyanya sako penzi lako, ukani umiza moya se
Kutuwa na kunja ndita ni maisha sawa taku smile I hate you girl, unanifanya tu na cry
I hate you girl
Unajua, wepeke unawezwa kulisha conflicts Hopi ntapata tena wako mletia chocolate Kiss, hug, mpaka na bad sex Ivi ni mimi kweli wako ntupia necklace Sinajua mazea, tena usizikia mapenzi Paka nungia ujue na umia kishenzi Misisi zako pindi na pokpigia gita Tanzani utaki, taratibu na katika Kumbuka wewe ndolo pende ni ito damo Vipi ukanyache na liya machoza damo Tinache jabu haukumuki ta salamu Jua napen sana au sababu so hensamu
I hate you girl, I hate you girl Si ulikuwa na mimi
And pain is love, you know.